dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere
Kongiye kubifuriza amahoro y'Imana mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turacyareba ikibazo cy'ibura ry'akazi mu rubyiruko gihangayikishije abatari bake. Ngerageje kongera kwibutsa imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu bushakashatsi cyakoze hagati ya 2011 2014 gishyira ubushomeri kuri 2% mu gihugu hose. Muri abo 9% byabo ni abarangije amashuri yisumbuye, mu gihe 13% bo barangije amashuri makuru na za kaminuza ariko nta mirimo bafite. Kuri gahunda Leta y'u Rwanda ifite intumbero yo guhanga imirimo mishya 200,000 buri mwaka idashingiye ku buhinzi, ariko na n'ubu ntibirabigeraho kuko mu gipimo cyayo yihaye ku mwaka ushize igaragaza ko yahanze imirimo isaga 140,000. Muri iki kiganiro turabana na Minisiteri y'Uburezi ndetse n'abahagarariye urugaga rw'abikorera mu Rwanda baza kwisonga mu gufasha Leta y'u Rwanda kubona imirimo ku kigero cyo hejuru. Muri kumwe na Erkabagira ubusa turatangirana na Bwana Celestin Ntivuguruzwa, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi, hari mu muhango wo gutangiza itorero ry'abiga muri kaminuza bahagarariye abandi.
Abo banyeshuri 2,500 ni abanyeshuri batoranijwe bari mu nzego z'ubuyobozi bw'abanyeshuri bahagarariye abandi. Icyo tubatezeho rero no guhindura imyumvire igamije kumva kimwe icyerekezo igihugu cyacu cyiyemeje, ndetse no kudufasha kugeza icyo cyerekezo kuri bagenzi babo nyuma y'uko barangije itorero. Hari indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda bitozwa mu itorero. Hari gukunda igihugu, hari gukunda umurimo, hari by'umwihariko nk'abantu biga muri kaminuza kwakira inyigisho bahabwa muri kaminuza bakazongeraho indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda bakura mu itorero, noneho bakubakira ku musingi ukomeye wo kugeza iki gihugu ibyiza byinshi byiyemeje mu mpinduramatwara cyemeje. Biragaragara ko urubyiruko rurangiza za kaminuza abenshi kubona akazi biragora, ndetse dufite n'umubare w'abashomeri. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti twigishe abanyeshuri ku buryo barangiza kaminuza bafite ubumenyi buhagije n'ubushake buhagije bwo kuba bashobora guhanga umurimo, ariko bashobora no gukoresha amahirwe ari hirya no hino igihugu kibaha, haba mu gihugu, haba muri East Africa, ndetse no ku isi muri rusange.
Imibare itugaragarira ko 13% barangiza kaminuza nta kazi bafite, n'abashomeri. Mufite ingamba ki kuri icyo kibazo?
Ingamba dufite ni ukuzamura ireme ry'uburezi, icya mbere kuzamura ireme ry'uburezi, kandi tugatanga n'aya mahugurwa atandukanye kugira ngo urubyiruko rumenye amahirwe ari hirya no hino. Kuko umuntu ashobora kutabona akazi ku mpamvu zitandukanye, nyamara hari uburyo bwo kukabona. Ni ugushyira imbaraga ku mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, kubera ko niho akazi kari hirya no hino. Ariko cyane cyane ni ukuzamura ireme ry'uburezi, ariko no gutanga values ku banyeshuri barangiza, indangagaciro zituma umuntu agira ubwo bubasha n'ubumenyi, ariko akagira n'ubushake kandi ntanene umurimo wari wose.
Nuko se mwabihuza n'icyerekezo u Rwanda rwihaye 2020 mukabona iriya 13% y'abashomeri bizaba bimeze bite?
Icyo twebwe twiyemeje nka Leta y'u Rwanda ni ugutanga uburezi bufite ireme kandi bukagera ku banyarwanda benshi bashoboka. Hari abajya bavuga ngo uwakwigisha bakeya kugira ngo atagira abashomeri, ntabwo ari byo. Ugomba kwigisha abanyarwanda bakagira ubumenyi, bakagira n'ubushobozi, ariko bakagira n'indangagaciro zituma nk'abanyarwanda bashobora kwihangira umurimo, bashobora no gukoresha amahirwe igihugu kiba cyabahaye kugira ngo bapiganirwe imirimo hirya no hino, bayitsinde bayikore neza ariko bashobora no kuyihanga
narimbabaje mu buryo bw'imibare cyerekezo 2020 murabona bizasanga bizaba byariyongereye bizaba byaragabanutse bizabemeza bite
icyo leta yiyemeje n'ubu ishyiraho uburyo bwo guhanga imirimo cyane cyane idashingiye ku buhinzi turumva rero iyo mibare izagabanuka nayo mpamvu leta igenda ishyiraho uburyo butandukanye bwo guhanga umurimo gushyiraho inganda ziha abantu akazi ariko no gutegura abanyarwanda kugira ngo bagire ubushobozi bwo gukora neza imirimo aho iri no kwipiganira icyo dushaka ni uko izi ndangagaciro bakura mu itorero ubumenyi ku bijyanye no guhanga umurimo ndetse no gupiganirwa imirimo aho iri bigera ku banyeshuri bose biga muri za kaminuza bikahagezwa n'intore zitandukanye baba ari abarezi baba ari abayobozi b'ayo mashuri ariko cyane cyane n'abanyeshuri bahagarariye abandi mu nzego zitandukanye
ese kugira ngo tubashe kumva iki kibazo neza mu guteza imbere ubwo bumenyingiro kugira ngo mubashe kuba mwakemura ikibazo cy'ubushomeri ingengo y'imari mwashyizemo iranganite
ingengo y'imari ijya mu mashuri makuru na za kaminuza niba ariyo mushaka kubaza
yego
uyu munsi
muri ayo masomo y'ubumenyingiro
nicyo mushaka kukubwira uyu munsi uko gahunda imeze yo kugira bajeti ya za kaminuza ishingira ku mubare w'abanyeshuri aho amasomo arebana na siyanse na tekinoloji na innovation n'imibare ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro yahawe priority muri gahunda ya budget ariko muzi yuko iyo ngengo y'imari inyura muri Rwanda Education Board ubu rero uyu mwaka ni miliyari zirenga 29 zizafasha abanyeshuri biga muri za kaminuza mu Rwanda kugira ngo bashobore kureha ayo mashuri niho ingengo y'imari leta yinyuze
sokara abantu bazi kuba barwemeza mirimo beza yatangiye ryaje gushyiramo ingufu byatangiranye na ryaje
kubishyiramo imbaraga byatangiranye na gahunda yo gushyiraho WDA muri 2009 ariko buri gihe kuva muri 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bw'u Rwanda rwatangiraga kongera kwiyubaka hafashwe icyemezo ko tugomba kubakira ku mbaraga z'igihugu niyo mpamvu rero imbaraga z'igihugu zishingira ku banyarwanda abanyarwanda kugira ngo babe imbaraga z'igihugu bagomba kwigishwa bagahabwa ubumenyi niyo mpamvu education sector yahawe imbaraga mu buryo bushingiye ku byo abantu bagomba kwiga uburyo babyiga neza ariko n'ababirangije bakaba bashobora kubikoresha muri ubwo buryo nababwiye bwo guhanga umurimo muri ubwo buryo nababwiye bwo gupiganirwa imirimo aho iri ariko wamara no kubona umurimo ukanawukora neza
hari gahunda mwashyizeho yo kuvuga ngo niba umuntu yarize amasomo atari ubumenyingiro akarangiza kaminuza asubira inyuma abashe kuba yakwiga ubumenyingiro agiye kubaza kubaka kugira ngo abashe kuba yaba hano ku isoko ry'umurimo ibyo bintu byo ntabwo bishobora gufatwa nko bya bindi yize nta gaciro bifite harabayibona batyo
oya ntabwo ari byo kubera ko umurimo ntabwo ari uwo mu biro gusa umurimo ntagushingiye kuvuga ngo umuntu ngo arakoresha ikaramu kandi umurimo ugomba kujyana na development isi irimo niyo mpamvu iyo tuvuga ngo ikoranabuhanga nibyo riri guteza imbere ibihugu tukajya mu ikoranabuhanga imyuga tukajya mu myuga kandi byose tukabijyanana na priority areas igihugu cyiyemeje ariko ntabwo ari gusubiza inyuma abantu bize kaminuza ngo bajye kwiga imyuga ahubwo ni ukuvuga ngo niki umuntu ashobora kongera ku byo yize cyatuma ashobora kubona umurimo vuba ntabwo rero ari ugusubiza inyuma ibyo yize ahubwo ni ukongera ubushobozi umuntu warangije kaminuza kugira ngo ajyane n'isoko ry'umurimo
byo kwihangira umurimo hari abanyeshuri twaje tuganira bavuga bati kwihangira umurimo ntitubyanze ariko kubona igishoro hari icyo leta ibiteganyaho
leta ifite ingamba zitandukanye zo gufasha urubyiruko zo gufasha abagore zo gufasha abatishoboye zo gufasha ndetse n'abafite ubumuga buri wese mu cyiciro gitandukanye binyuze mu makoperative binyuze mu mashyirahamwe atandukanye kugira ngo haboneke igishoro ndetse atari n'igishoro cy'amafaranga gusa ahubwo n'igishoro cy'ubumenyi ndetse n'igishoro cy'uburyo abantu bashobora gutegura imishinga neza kuko ikibazo kigaragara n'abategura imishinga bakayitegura nabi
aho rero leta ifite muri gahunda kandi ndabikora
n'arakantu mwari mutubwiye ko leta sandi fasha urubyiruko igafasha abagore nibaza ko ari abantu batishoboye leta izarihira umuntu miliyoni zingahe muri kaminuza yongere agaruke nanone kuri sharira yayo yo kumushakira ingwate
irabikora kubera ko nubwo iba yaramugurije ariko leta nayo ifite inyungu kugira ngo uwo muntu abone uburyo bwo kubona akazi ari nabyo bizatuma yishyura niyo mpamvu rero ishyiraho n'izo ngamba zo kugira ngo n'uwarangije nubwo yanamugurije ariko imufashe no kubona akazi kugira ngo nabo azashobore kugarura ya nguzanyo ari nayo izafasha n'abari umunabe nabo gukomeza ayo mashuri ni uruhererekane
hari n'abaduha ibyifuzo barangije za kaminuza bakavuga bati igihe babasabye 25% ku ijana ubwayiragoye nibasohotse muri kaminuza akavuga ati bibaye na ngombwa bafatira diplome zacu zikaba ingwate icyo ngicyo mujya mu kiganiraho bimeze bite
ibigo bitanga inguzanyo z'imari nibyo bishyiraho ikigenderwaho kugira ngo inguzanyo iboneke ariko ibigo leta yashyizeho igerageza gushyiraho kondisiyo zidafite amananiza kandi birakorwa
nuko abavuga ko iki kibazo cy'ubushomeri kigaragara hano hanze kiramutse kidakemutse byazatera ingaruka mu bihe bizaza abafite iyo myumvire murabwira iki
abafite iyo myumvire icyo twababwira ni uko inshingano ya mbere ya leta ari ukugikemura turabizeza ko dufite gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 izarangira umwaka utaha muri 2017 hagategurwa indi gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 dufite rero icyo twiyemeje ku bijyanye na job creation kandi turizeza abanyarwanda ko leta irabishyiramo imbaraga kugira ngo mu gutegura aba banyarwanda neza bajya ku isoko ry'umurimo hariho n'ingamba zo kugira ngo imirimo iboneke hirya no hino leta rero ibifitiye gahunda haba nibyo twiyemeje muri gahunda y'imyaka 7 ndetse nibyo turi gutegura bizajya muri gahunda y'imyaka 7 y'ubutaha
nyakubahwa PS turabashimiye ku kiganiro muhaye ijwi rya Amerika
murakoze namwe kandi dushimira ubufatanye n'itangazamakuru
tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura amaradiyo yanyu muri uyu mwanya ubu murumva radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
aho wenda aho wenda aho wenda kibando cyanjye aho wenda nuzibuka yuko murunga w'imisaru urimo aho wenda aho wenda aho wenda kibando
tumaze kumva ingamba z'ubutegetsi bwite bwa leta mu guhangana n'iki kibazo cy'ubushomeri mu Rwanda by'umwihariko ku rubyiruko nitwahagarariye aho
kuri radio ijwi rya Amerika dukomeje ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro tukireba ku kibazo cy'ibura ry'imirimo cyangwa se ubushomeri mu Rwanda by'umwihariko turareba ubushomeri ku rubyiruko ku ruhande rwanjye mfite undi mutumirwa mwatangira mwibwira abakurikira radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo abo muri bo
murakoze nitwa Gasamagera Benjamin nkaba ndi president w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda
tubahaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo bwana Gasamagera Benjamin
murakoze
ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko mu Rwanda mucyumva mute nk'abantu bikorera mu rugaga rw'abikorera
tucyumva nk'ikibazo natwe kiduhangayikishije kubera ko iyo hari ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko natwe nk'abikorera nk'abiyemeje kubyara umusaruro nukuvuga ko ari ingufu ziba zitakara zitabyazwa umusaruro uko bikwiye kiraduhangayikisha cyane ariko tukagerageza kuko nicyo tuba twariyemeje kubyara umusaruro uko bukeye nuko bwije tugerageza rero uko dushoboye mu bushobozi bwacu uko twabyaza umusaruro kurushaho ni nishingano buriya nk'abikorera tuba dufite nk'ahandi n'ahandi hose buriya abikorera bafite inshingano yo navuga nk'inshingano yo gutunga igihugu yo kubyara umusaruro ubundi igihugu gikora izindi nzego zibakorera aho bagomba kubyaza umusaruro nizo nshingano baba barahawe ni ukugira ngo zibahe ibishoboka byose zibahe aho bakorera noneho bakore umusaruro mwinshi ushoboka kugira ngo nyuma uko bazamuka mu bukungu uko bazamuka mu bukire niko igihugu gikira kurushaho ko burya uwikorera yego biravuga ngo arikorera ariko burya ntago abayikorera kuko atera imbere niko igihugu gitera imbere kandi icyo igihugu kiba cyaramutumye icyo society bimutegerejeho nuko akira kurushaho agakiza igihugu agakiza imiryango nicyo rero tugomba gukora igihe rero ubushomeri ukiriho ari bunini ni ukuvuga ko natwe tuba duhangayitse ariko icyiza ni uko tubona hari ingamba zigenda zifatwa hari ubukungu bwacu bugenda bwiyongera kuko iyo bavuze ngo ubukungu buriyongera buri mwaka ni ikintu kiza cyane buri ubukungu iyo mumaze igihe imyaka runaka bwiyongera mu buryo buhoraho tukamara nk'imyaka 10-10 ningahe ubukungu bwacu bwiyongera mu gipimo kiza cyane cyane ugeranyije n'ibindi buriye hari icyo biba bivuze kuri ibyo byose ku bukungu bw'igihugu
ubutegetsi bw'u Rwanda buragaragaza ko nta bubasha bufite bwo kuba bwakemura ikibazo butifashishije urugaga rw'abikorera niyo rugaragaje imibare mu buryo abafite akazi rugaragaza ko nubundi benshi bagana abikorera ese twavuga ngo ubu ngubu kubikorera hari ingamba kizireba urubyiruko kugira ngo babashe kuba bava mu bushomeri
ingamba nkuko nababwiye ni ingamba dukora muri rusange icyo tuba twiyemeje ni ukugira ubwo bukungu guteza imbere umusaruro kumusaruro iyo ugiye hasi natwe dusubira hasi uko duhatana rero kugira ngo umusaruro utere imbere niko nakazi kagenda kiyongera ingamba rero tugira kandi ahantu haba hari amahirwe menshi yo kuzamura uwo musaruro ni mu ngufu zaba ingufu z'ubwenge zaba ingufu z'umubiri akenshi baba bazifite n'urubyiruko nabo baba bafite nibyo bita mu ndimi z'amahanga za innovation banihuta mu kumva bashobora no kudufasha transformation kuko isi irihuta cyane isi yo yihuta rero muri ibyo bigenda bihindagurika abantu babigufashamo cyane n'urubyiruko ingamba rero tugira mu rugaga rw'abikorera ni ukugerageza kureba ahantu hari amahirwe menshi yo kugira ngo tube kwazamuka vuba twakora ibintu bya impactinga muri uko kubyara umusaruro kumusaruro wiyongereye vuba niko nakazi kiyongera niko n'ubukungu bwiyongera twese tukashobora kubugabana aho tubona rero nk'ubu hari amahirwe cyane kandi n'urubyiruko rwitabira biri mu ngeri zitandukanye hari ingeri z'abize cyane ICT harimo urebye abantu benshi babara urubyiruko kandi barabikora neza barimo gutera imbere ICT muziko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ni ibintu rwose dushimira ubufatanye leta yacu iyo vision yagize yo kugira ngo izamure amashuri ya ICT izamure ikoreshwa rya ICT mu Rwanda ribe business ubu ni business abikorera b'urubyiruko bafitemo uruhare yaba mu kubiyobora nk'abanyamuryango bacu b'urugaga ariko yaba n'ababikoramo bigenda bihamahira ngira ngo muziko abanyarwanda benshi bari mu buhinzi n'ubworozi bo bubyara umusaruro ariko umusaruro ugasanga uragenda rimwe na rimwe uducika kubera ko utongereho agaciro kongera agaciro muri transformation add value burya habonekamo imirimo myinshi cyane aho naho ngira ngo mwabonye inganda z'akawunga zigenda zigira nyinshi cyane inganda za jus nibyo kunywa bisembuye nabyo ni intuza burya bibyara akazi kenshi cyane turabona muri agro processing harimo amahirwe y'akazi kenshi cyane ahandi harimo kugira hazanwa naho na opportunity yazanywe ni gahunda y'igihugu cyacu yo guca caguwa muri textile industry buriya no mu bindi bihugu no mu mateka uzasanga yaragize uruhare mu kugira icyo bita middle class abantu bo hagati ko buriya igira isoko abantu kwambara iyo bambara rero kagashati keza kagakote keza abona mu maduka hose buriya nabagakora nabo bagenda baboneraho
ngo twabara nk'abangahe binjiye muri zo nganda
turimo kubiganiraho na leta ntibiratangira ngo bibe binini ariko birimo kugaragaza nakubwiraga ahantu harimo kugaragaza amahirwe yo kugira ubwo bukungu ariko hagatanga n'imirimo myinshi mu nganda rero zidoda ni inganda buri uruganda rudoda rutoye rukoresha abantu 2,000-3,000 ngira ngo mu zingero hari urwatangiye ejo bundi CNDH ngira ejo bundi tuvugana baramaze kugera mu bakozi 500 kandi nta meza angahe ashize batangiye zayitekserwa muraziza abakozi zakoreshaga usiye ko zaze kugira ibibazo ariko ngo zongeye gutangira gukora neza kubera iyo gahunda ya leta hani izindi nyinshi zirimo gushaka kuvuga abantu b'abanyabukorikori bacu bari barimo babatayeri n'inzo barimo kwishyira hamwe kugira ngo nabazagira uruganda rudoda turimo kuvuga ntabwo ari rwa ruganda rukora amatisi n'intuza ruriya rwo rurakomeye ariko ni rwa ruganda rushobora kugura amatisi noneho hakaba bita ba fashion design bakora ibishushanyo by'imyenda abantu bazambara noneho icyo gihe abantu bagakata bakadoda bikoresha rero abantu benshi bihita bigira impact ku gihugu cyose no kuri sosiyete yose ibyo aho ngaho rero tubabonamo amahirwe yo kuzaha akazi urubyiruko rwinshi yaba rwa rundi rwize cyane n'urutarize cyane nukuvuga ko urutarize cyane cyangwa rwandi ruciriritse rushobora gukora mu nganda bya bindi wa wundi washushanyije yabakoreye muri aba rero abanga batwita ba fashion design ikintu ubona cyane cyane hano Kigali ni ikintu kirimo kugaragara urubyiruko rwacu rimo kubyitabira cyane giranwa mwabonye abadamu basigaye bambara ibitenge amakanzu y'ibitenge amashati y'ibitenge asa neza cyane anashonye neza cyane no muri ziriya niba mujya muri za fashion show ahantu bagaragariza imideri ngirango musigaye mubona ko imideri yose igaragarizwamo ijana ku ijana bari ibintu byakoreye hano rubyo rubyiruko rero rimo kubikora ruragaragaza amahirwe menshi ashobora kuboneka kuko bariya bazajya bakora imideri zanganda ziyigure noneho rwarubyiruko rundi rukorera ku mamashini rushyiraho ibipesu rushyiraho amarisani n'iki narwo rubona akazi abari akazi gafite chaine ndende kuko twese turambara ni kuvuga niba twese twambara abazaba bakoramo tuzaba turi abakiriya babo tuzaba tubahaye akazi uva ku gihugu cyose kizaba kiri abakiriya babo bantu ahandi ni nko mu babaji naho n'ahantu hari amahirwe menshi cyane urabona uko igihugu cyacu cyagiye gitera imbere niko yaba muri za offices mu mago yacu twese tuba dufite ibi bintu byo mu rugo izi ntebe bicaraho zaba ari izi ngizi bakunze kwita madiva zaba ari izi ngizi zimbaho cyangwa z'icyuma ni ibintu dukenera ntuze mbese muri make icyo nakubwira nuko igihugu cyacu gitera imbere ibyo dukenera gukoresha umunsi kundi ni byinshi kandi byongereye agaciro kagenda kiyongera uko GDP yacu ijya hejuru ibyo rero nibyo bivamo igisubizo cy'akazi urugaga icyo rukora ni ugukangurira abanyamuryango barwo ibyo dushoboye gukora suko ko tuzashobora gukora ibintu byose ariko ibyo dushoboye gukora mureke dutangire turebe uko twabikoreye na uko turebe uko tubikoreye na ni ukuvuga turashoramo imari nidushoramo imari tuzaba dutanga akazi ku banyarwanda kandi akazi abashoboye kugakora ba mbere nibandi ni urubyiruko tugomba rero turagerageza turimo gukora uko dushoboye ngo dukangurire abanyamuryango bacu ariko si ukubakangurira mu magambo gusa ni no kubumva tureba imbogamizi zaba ari izihe ibyo bakeneye ni ibihe kubera ko twebwe buriya akazi kacu nako kuvuganira abanyamuryango bacu no kuteza imbere za business zabo icyo gihe rero izindi nzego zose zishaka gukorana nabo yaba iza leta yaba iza abafatanyabikorwa bose tuba tuzi ibyo babashoboza ibyo bashaka kubagira turabafasha tukamera nk'icyambu kibibagezaho kifata abanyamuryango bacu kikabageza kuri izo nzego zibakeneye cyangwa se izo nzego zikeneye gukorana nabo nazo tukazibazanaho
turacyari mu kiganiro dusangira ijambo na Bwana Benjamin Gasamagera mu rugaga rw'abikorera abakurikiye radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo bitega iki kidasanzwe cyangwa se udushya mu guhanga imirimo biturutse ku rugaga rw'abikorera mu Rwanda
ngira ngo kuva twatangira kugeza ubu nicyo nagumye wenda ngerageza kudomaho urutoki ngira ngo urugaga rw'abikorera muri ino myaka cyane cyane ishize myaka 20 na igihugu cyacu kigize impinduramatwara cyane cyane mu bukungu hagiye hahimbwa hagirwa za gahunda nyinshi ubu ngubu urabona ko navuga ko tugeze nko hagati y'urugendo gukora ubucuruzi mu buryo twishakisha nk'uko igihugu cyose cyishakishaga nyuma y'amarorerwa yabaye tukagira icyo tugeraho byo byarakunze byarashobotse ubu ngubu aho tugeze ni hahandi urugaga rw'abikorera rugomba guhindura imyumvire n'imikorere n'imikoranire imyumvire ndavuga ni ukureba ryashoramari riri strategic rizana ibintu byinshi cyarimwe kandi bihuriyeho n'abantu benshi atari ryashoramwari mujya mukunda kutuvuga wenda ngo ku giti cyacu ni ryashoramari abantu bafatanyije ritanga amahirwe yo gukira vuba ritanga amahirwe yo gukora neza ndetse ukaba wanakora ujya no mwipiganwa mpuzamahanga hariho niho urugaga rurimo kwibandaho cyane muri iyo mpindura amatwara y'imitekerereze byanjye navuga wenda mu ndimi z'amahanga guhindura iyo mindset izadufasha kuzamura ubukungu bwacu mu gihe cya vuba ni ukuvuga ko igihugu cyacu ko cyagiye gitera imbere muri iyi myaka 22 ishize cyateye imbere vuba gihindura ibintu byinshi abikorera rero babigizemo amahirwe yo kwiyubaka muri bwa buryo bwari busanzwe ubu rero turashaka natwe gukora muri bwa buryo budasanzwe buhe ngira ngo wabonye za collective investment ziriya turashaka kuzubakiraho kuko iyo abantu bagiye hamwe wa wundi wari ufite miliyoni ijana undi afite 50 undi afite 200 bagashyira hamwe miliyari 5-10 bashobora gukora uruganda urwo arirwo rwose bashobora gukora banki bashobora gukora kampani ya assurance icyo gihe baba bageze muri rwa rwego rw'ishoramari rishobora gukurura intege nyinshi cyane kuvuga ko ubu ngubu duhanza amaso urugaga rimo gukora kugira ngo rukore ibintu byazajya bizamura abantu icyarimwe mu buryo rusange mu buryo bunini ubu vision aho tugeze mu bindi ramatwara yacu ni uburyo bugari ntabwo ari bwa buryo bwo kugita icyacu nabwo ariko ni bwiza nabwo bushoboye kugira ariko ni uburyo bundi bushyashya bw'ishoramari kandi byaratangiye kugaragara ariko icyo nabizeza nuko bizagaragara kurushaho ikindi cya kabiri ni ukugira ishoramari ririmo innovation kugendera kudushya kuko isi irimo kwihuta cyane ntabwo tugomba kugumya gukora umwuga w'ubucuruzi nk'uko basdata na basogokuru na basogokuruza bawukoraga kuvuga ngiye kurangura hariya habonetse imari ibintu bishyashya tukabyitabira cyane cyane byashobora kuduteza imbere vuba uko dutera imbere duteza imbere n'abandi ibi rero mu myaka iri imbere mugiye kubibona za gahunda tumaze iminsi tuganiraho nizo ngizo kwiyubaka twariyubatse mu bya bindi byari bisanzwe bizwi umucuruzi ubu rero turashaka kujya noneho mu ishoramari iri riremye ry'imbumbe cyane cyane dufatanyirije hamwe nk'abikorera ariko twanafatanya n'izindi nzego hari imishinga myinshi yaba mu gihugu cyacu yaba no mu karere kugira ngo twihe amahirwe yo kuba twayigiramo uruhare ibyo nitubikora ndemera ntashidikanya ko mu minsi iri imbere imibare y'abashomeri izagabanyuka cyane iyo ubirebye mu Rwanda ni ibintu bitanga icyizere ariko akazi kagomba gukorwa ko ni kenshi
mwabishyize mu gihe kingana iki
ubundi tugira za action plans zacu bari buri myaka itanu niba ntibeshye ni ibintu byatangiye so buri myaka itanu tugenda navuga ko tugenda tubi fine tuning ariko ubu niyo ntumbero dufite gushishikariza abanyamuryango bacu kujya mu ishoramari riri strategique kandi ibyo ngibyo abantu ntibibakange ntibagire ngo ishoramari riri strategique ni ukuvuga ngo ni ibifaranga byinshi kuko nakubwiye igishoro ni kimwe mu bintu bigufasha mu ntuzi ariko si cyo cyonyine bizajya bidusaba ishoramari ariko ntabwo ari ukuvuga ko ishoramari ryinshi ariryo turambirijeho gusa ahubwo nibyo nakubwiraga n'ibitekerezo niyo vision irimo cyane cyane ibintu by'udushya intuza ariko ni ukuvuga ngo ni iki twakora muri iyi mishinga iri strategique yaba iri mu Rwanda yaba iri mu karere abikorera bagiramo uruhare kuko ubu ngubu amahirwe mu isi agenda aba menshi cyane mu gihugu nk'iki cyacu kiba kiyobowe neza kiba gifite umutekano abantu bo bagomba kwicarana hamwe bagatekereza uburyo babyara ubukungu vuba bishoboka bakoresheje bwa buryo budasanzwe nakubwiye ko gukora mu buryo busanzwe twamaze kubwiyubakamo turanashimira igihugu cyacu leta yacu ko yadufashije muri iyi myaka tukabasha kubigeraho gukora amvironoma yabidushobozaga uburyo aho tugeze no kugira ngo natwe tugerageze gutekereza kwa kundi mu ndimi z'amahanga bavuga ngo to think out of the box uko tubona ko appeal iduhamagarira gukora mu buryo budasanzwe
tugana ku musozo w'ikiganiro se murabona uko ikibazo cy'ubushomeri kimeze mu Rwanda hatagize igikorwa bifite ingaruka ku buzima bw'igihugu
buriya ni nk'ahandi hose ubushomeri cyane cyane nko mu Rwanda uburezi bwacu nabwo bwateye imbere nubwo nahoze nkubwira ko skills wenda kugira ngo ubone abakozi bafite ubumenyi ngiro ushaka ntabwo bagira ariko icyo dushima nuko kuri za university amashuri yariyongereye iyo urebye imibare iyo amashuri yariyongereye abantu bakagira ubumenyi nubwo wenda bavuga ngo si ubumenyi ngiro ariko ubwo bumenyi baba bafite ni ukuvuga ko ibyo bakenera nabyo biba byinshi uko umuntu wize n'utarize ibyo bakeneye kugira ngo babeho ntabwo ari kimwe uro niba abikeneye ntabibone nuvuga ko ikibazo nacyo kiba kinini kurushaho nuvuga ko rero ubushomeri bukomeje kwiyongera imirimo ntiboneke cyaba ari ikibazo kinini gikomeye ku gihugu cyacu niyo mpamvu numva ko urebye umurongo dukoreramo ibyo duhora dukora ntabwo dushobora kubyemera birababaje ko ari ikibazo tukirwana nacyo ariko ndumva tuzakunja amashati twese tugakorera amashati n'amapantaro tugakorera hamwe icyo kibazo tukakibona igisubizo nuko ari ikibazo kidakemuka mu munsi umwe n'urugendo ariko ngira ngo mu Rwanda ntabwo nubwo gihari kibabaje ariko ntabwo twakwigaya cyane abantu bose barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo tukigabanye mbese nandetse tukivemo kandi bizashoboka nidukomeza iri terambere tukarimarana igihe cy'imyaka hagati y'itanu n'icumi tubona twebwe bishobora kugabanyuka mu buryo bukomeye
Bwana Benjamin Gasamagera perezida w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda turabashimiye ku mwanya muhaye radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
nanjye ndabashimiye cyane kandi tugira icyizere kuko ibiho byose bitwereka ko byose byashobotse na biriya nabyo bizashoboka
nshuti bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mwarimu dukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tugihini yaha dushimiye byimazeyo abatumire bacu ndetse namwe mwarimu dukurikiye tubizeza ko iki kibazo cy'ibura ry'imirimo tuzakomeza kukibagezaho umunsi ku wundi mukomeze munogerwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika yabateguriye mwari na Eric Bagirubusa naho ubutaha